Tomica on the beat.
Our city. Yeah, in apologies, non bene ma sorrigis, kwenye monologies, non shombi in ecologies, tulishi badges, and now we are badges, niambia ni orgies, na yu cha kuwapa G's, I'm sorry medias, kwa, nilicho kosea, wazima muda mrefu kikionu skualitea, usafi na utulivu, sasa utimamu merejea, na muwaombea Mungu wale waliombea, wale walofraia, sasa karate megeukia, makaburi ya tukuchimba sisi, wenye watafukia, fans mnajua sisi, I'm sorry, kwa kimbia kitwenu na waletea rap game ya tizi na lipea ni ukweli melegea mana utamu lipotea waupe tu watachezea na ukweli utabakia watupu tu watapotea ukweli kama utopotea right
oh maja yana replay kamshale wasa kwa muda lopateza wala sikati tama na nyanyuka tena pale lipoteleza oh 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 wacha yalo pita pita Tua adabishe
Yeah, it's okay
oh, oh,
Nice furaha, nasio tena rara Kuyapoteza maisha na kuyarudisha maisha Kubadilisha maisha, kubadilika kisha Mambo anaenda sawa na njia mpya maisha Sifanyi kazi na ego, sikiliza super ego Nimechoka na vipigo, nia ya Mungu ndo mapigo Shetani huna chako, wafate tu mandingo Ndoto za kota ela, sizi amini Nenda katafute hela, utoke uko chini Inachekesha, muda wote kukava kwa siku Kesho sijui, niko makini na hii siku Jana ilisha Peterson, angali ya isiku na mabadiliko ayaje tu juu ya siku ni mchakato yani mdo turn around chap kisha mdo ni mchakato yani mdo turn around chap kisha mdogo yeah.
Oh maja yana replay kamshale wasa kwa muda lopoteza wala sikati tama